Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno.
Episode 4 in the making.
Episode 4. In it. What's up?
What it do?
Sina
la kuamba.
Sina la kuamba, bro.
Uh-huh.
Otherwise, wiki mekua chonjo.
Uh-huh.
Midweek episode. Episode 4.
On a Thursday, man. No, on a Wednesday, sorry.
It's
still on Wednesday, man.
Wednesday, 20th July.
Yeah.
20th July, mzee. 20th July, hakuna kilifanyika kwa dunia.
Bro.
Hakuna, as in, historically, that is what I'm saying.
Okay.
Ngesema 4th July, sawa, bana independence, labda US pali. Walter pali.
It's me, it's not a historian, bruv. it's me, no historian, bruv.
Lakini, easy.
Mm-hmm.
Episode ya katikati ya wiki, tunaita hivyo hapa Kenya.
Manze, imekuwa fiti.
Imekuwa poa,
mm-hmm.
Mi nimekuwa easy.
Mm-hmm.
Dikaewe ya rada safi, asubuhi, jioni, kila kitu. Najua.
Akina
kuna complaints.
Yeah.
Lakini wiki debate pale
manze.
Debate wanaita ya
deputy presidents.
Deputy president ama running mate. Mm. Sasa pale running mate.
Before tuende mbali, ukisikia background iko na shh. Ujue mpishi leo tuko na chief chef. Tuko na chief chef tunakula githeri rasta. Unajua githeri rasta ni nini, bro? Githeri rasta ni dhenga na spaghetti, bro.
Dhenga na spaghetti mzee. Alafu supu ya nyama kwa umbali.
Kwa umbali na pilipili tamu.
Lakini nyama ni rego gives baba.
mchuzi.
Lakini easy.
Yeah.
Weekend hii wiki imekuwa running mate debate.
Yeah.
Lakini sasa wanasema
Umdhaniae
ndiye siye
bana,
according to what I'm getting from people. Ju politics kidogo kidogo misi
ni mchezo, man. Mchezo mbaya, hatari.
Hatari.
Sisi ya jumia nyewe jo politics na kuanga nil.
Hata
si votingi.
Atisemi si voto. Wewe ukieza kuvote,
by the way,
exercise your right.
Eh,
lakini pia angalia huyu anaweza kufanyia nini, huyu hawezi kufanyia nini. Juu unajua bro, unaona 2017 kulikuwa na ile wevia mini wa e-part.
Mm-hmm.
Natokea mara mbili.
Yeah.
Mini wa e-part ya Kenya.
Uh-huh.
Natokea mara moja. Uh-huh. Na anaweza support ule mwenye alishindwa na pay bill, sijui kutuma do. But they have my friend. Bana, I saw that guy alituma bana pay bill mzee 2 G's
kusupport politician.
Support, unaona, like si ati ni mbaya, ama labda alikuwa ame get manifesto yake akajua huyu ndio anafanya nini, unaona.
Unaweza
sasa, unajua mimi I feel if na exercise right yangu.
No, achana na kuexercise right yako. Uni msee ni politician, umeona manifesto iko sawa, but anakuambia, you know, nahitaji do fulani niingie campaign.
Nahitaji do fulani
campaign.
Sasa so, unajua me for me, sitatuma juu. Naweza tuma, alafu after a week after supporting Mr. X guy, alafu unajua kenye atafanya.
Uh-huh.
Ataenda kwa Mr. Y.
Uh-huh.
Wafanye kenye watafanya, wareconcile, wakuje mbele ya public, ilikuwa hivi. Lakini
but tuseme tu conclude, mimi siwezi tuma by the way.
Hata iko lakini conclusion ni wewe vote, exercise your right, lakini
yeah,
make sure una vote mwenye atakusaidia, si kukusaidia ati ametoka kwa ethnic group yako ama nini
ama tribe
ama si ndio hizo ethnicity tu.
But what kitu yenye tuna advocate for is just peace.
Peace.
I mean, peace is what you're looking for, at least manze.
Yeah.
Ikwetu a very smooth election and all that.
Mm-hmm.
So, aside from that, bro, kuna kitu nimeona mzee, ikanishtua mbaya.
Mm-hmm.
UK, bra, unasikia heat, wako na heat wave, yani huko degrees zinatoka degrees Celsius ama centigrades. Yeah. Bra, zinafika 40.
Wow, 40.
Literally, yeah. Barabara ina melt.
Lakini ukiangalia according to geography ile kidogo najua.
Hey bro, historian geography.
Ah, zi, apara, zi, kuona tu. Unaona the moment the west kuko wako sama.
Uh-huh.
Huku kwetu kuna kuanga cool.
Of course. Kwenye
tuko Kenya.
Yeah.
Lakini si tukiwa si atunanga sama, tunanga hizo hizo four seasons eh.
Hizo ni highlights
mimi. Eh, hizo kwetu sasa si kwetu ni jua na baridi. Huku kwa najua kule ni
kule ni
leo December sama bani sunze. Yeah. Sama bani anakuja na dollars pale pale Golden Bristol wapi unaona?
Upeleko huko alafu naacho matani. Wa! Buda bill 100k.
100k mzee. Jamani ni black yani ndio mnategemea samabani mzee.
Kidogo kidogo msipochunga chengerere bro na lala ndani.
Bwana mnalala ndani wala.
Tunasikia Nairobi gossip. Bumba o bill ya 100k ameshindwa kulipa. Afu lakini wewe hii Nairobi. Buda, karada.
Nairobi, Tiambo.
Hey, Tiambo, mzee, utacho matani, man.
Mm.
Bro, UK, melt, barabara zina melt, bro. Literally, gari zina melt. Nimeona video fulani TikTok.
Uh-huh.
Gari, unawezi pata za plastic? Bro, ina melt, literally. Leo, juo hiyo, joto, haya. Highway, actually, wasee wameambua hakuna hata kuenda wax. Working from home, kama unaweza usitoke nje.
Jua nini?
Jua heat. Yani literally, mbaka
high temperature.
Mbaka flights zimekuwa canceled and all that because runway
true.
Ya airport, bro, ime melt. Literally
ime melt. Melt as in labda
like heat
ile friction yenye plane inafanya nini?
Zi. Jua imechoma tarmac mbaya mpaka tire imerudi kuwa wet.
Wow.
Tire imekuwa wet, bro.
Wow.
Literally.
Noma.
Mi hiyo kitu imenishtua mbaya. Yaani
lakini hapa Afrika bwana hata tukiwaambia jua imewaka aje.
Tuanze
kuambia lami. Ati dika road imemelt aje.
Wewe imagine ana mtaani.
Ati mati na mimi hapa atu amwezi ana mtaani. Bana.
Ati you think road imemelt.
Dika road imemelt. Pale Roysambu amwezi panda.
Utadu piga kalesa nini?
Ai bwana sasa hata kalesa kalami na mel si hata
viatu za mel.
Viatu za mel. Batangoma.
Bana.
Batangoma.
Batangoma imekula.
Batangoma itaishia kwa mguu mzee.
Kama vile mshetu mmoja useme umetambia na kiatu mpaka inakaa silaha.
Mpaka wewe bwana inakaa panga imeinama.
Hiyo kiatu ikakugonga kichwa bro. Surgery. Postmortem.
Thank God ifuko huko.
Manze
conditions to climatic conditions
lakini no
kila kitu restore
ni no
hakuna pressure hakuna pressure ama tutasema aje bro
kabisa kabisa wallahi sasa uko na any opinions on the debate kweli
bana
unajua deputy president
debate unajua for me I felt kila mtu mwenye alikuwa na follow debate alikuwa one sided.
In what way?
In what way? Kuna anyone alikuwa so keen ku follow debate.
Mm-hmm.
Alikuwa anaangalia huyu ataosha. Una get?
Mm-hmm. So that is usually the
thing.
Hiyo ndio kitu tu watu wanaona
presidential debate bado tunangojea. Lakini sasa unaangalia according to me na according to zile story nasikiza watu wakisema ni bana tulikuwa na expect huyo aoshwe. Mm-hmm. Alafu ana turn out kukua
the best.
The best. Si atiko ubaya si
hivi bro. Mimi nili watch but highlights but part yenye ni kuachu ni please mmoja wao sitaki kutaja majina.
Hatutaji majina hapa.
Mmoja wao.
Si ya di podcast ya kuongea politics ama azina tuko sided nini with any political side.
Yeah.
Azin tuko tu.
We are not politicking.
We are just talking real experiences. Kenya imefanyika una get.
So mmoja wao ameulizwa mmekuwa mkipiga makampeni na nini na nini na nini. Hizi do za kampeni mnatoa wapi? Juu hizi kampeni yenyewe tunacheki ni machopa, dinga ni zile moto moto, yani una get ma TX na nini na nini bra. Jamali geuka bro, microphone ikakuwa ifanyi. What are you saying? Can you repeat the question? What are you saying?
I can't hear you.
Hiyo party lidibamba.
Lakini sasa unajua.
Man.
This is Africa.
Bro. Kani game? Game na inachezangu wala. Wow.
Sri Lanka pale unaona waliamua tu bana.
Sri Lanka.
Hatukutaki huko.
Oko swimming pool ya.
Bana. Prezo. State house. My God.
Kujitawala mba.
Pale state house. Unaingia, una swim, unatoka.
Unaingia gym.
Unaingia gym, azirula.
Kisikia ibambi, unacheza cheza na sauna. Temperatures high, nini na nini. Eh, lakini, wee.
Eh, lakini, ni normal.
But I feel like, watu wanaenda wakijanjaruka, like. Tunaanza kuona, ata I guess leaders wenye wanaona pia, like. Watu wanataka mtu mwenye ata do tu Kenya na sewa. Usikuja hapo utuchoche, nini. Alafu ukipata kiti yenye unataka ikwetani mamanki. Ukishaanza kupigisha watu mamanki hapa the last minute ndio unakuja kwanza kututengenezea rodi. Mti ndio unatuwekea tama after 10 years man. So kwangu it makes sense. But all the same, we are not politicking.
Lakini unajua bro, pale last two general elections, ethnicity ilikuwa ina. Ethnicity ilikuwa key.
Ilikuwa on the high.
Hakuna kuangalia manifesto ya msee, lakini so long as huyu msee ni wa
tribe fulani
ama ex county.
Yeah.
Bana huyu ni wa ex county na mimi ni wa ex county bado.
Nayo. Huyo ndio unashikilia.
Huyo ndio unashikilia.
Which is so
lakini,
wrong.
Literacy levels zimeanza kuongezeka, kuincrease. So unapata kuna ule msee mwenye ana feel nilifanya hivi the last general election ilikuwa 2017.
Sasa
kuna msee nilika 2017 nika confirm nini
mara mbili
lakini sasa unaona at the end of the day akufanya nini, akunisaidia ama labda alinisaidia. Tena kuna huyu mwenye nilivotia mara moja
manze,
lakini pia yeye nilivotia akunisaidia, una get.
But in the, see, tunajua tu, like in the long run tunakuja pia kuona who's really working and who's really joking.
True.
Na pia vile umesema the literacy level is going very high.
True.
And all that.
So leo bro pale 8 to 5.
Kuna sema
bana mbona deal imepigwa mzee. By the way, wacha nikushow. Unajua in life anywhere unakuanga, I feel si ati ni
your personal opinion.
It's my personal opinion. Si ati ni kitu, si ati ni fact na state. Lakini I feel bana pale anywhere you are, kama anyone you get to meet,
interact,
how much you interact with, unapata kuna kuanga na opportunities here we are. That is, unajua labda inje kuna wase wako hivyo, una get? Kuna kuanga na point za ni aje nifanyie hii ukule hii.
Okay.
Una get? So, kuna zile point za neza kula let's say $10,000 kulose job ya $20,000. Una get? Jio kitu imefanyikia msee, najua bro.
Usiniambia job imezama.
Si ati job imezama, azi ni msee alikuwa na share na mimi pale 8 to 5 too easy. Anaambia ni aje bro, nimeambia ni aje nifanye hii na hii. On obvious, the moment umekuwa approached hivyo, ni against compliance.
Of course.
Unaona? Sasa nimeacha hii yenye labda ingenilipia hao miezi kadhaa.
Ndiyo nishikilie hii yenye niko nayo ya kila mwezi.
Nilipe hao azin pole hata kana baki na madeni, unaona?
Monthly.
So I felt like tunaweza uliza audience, how do you feel? Ama what do you feel about such circumstances? Ju utapata. By the way, in life lazima upate. Uko wapi? So long as you own a smartphone, as in so long as uko kwa hii social media, kuna msi atakama ajaribu kucompromise integrity yako. Unacheki? So, nikaa deno sayo na kuambia ni aje. Let's say, release x or y to gain z. Z ni sawa itakaa maziwa mrefu. By maziwa you mean money.
Money. Maziwa mrefu yani maziwa mrefu, ni pesa refu, pesa
long
ndefu
milk,
ni
as in more money, you know get. So nika
TB, pesa TB.
So lose 100,000. For 10 years. U gain 1 million for 1 year.
For one day.
Let's say for 1 year. Because unaona. So what's your opinion about it?
Bro, mimi nakula hiyo mita.
Unakula hiyo mita. Lakini sasa unajua at the end of the day, mita ikikunywa maji, alafu unajua hiyo sasa ndio point.
But kitu but I think hiyo ndio life ya Nairobi. Like Nairobi ina survive on deals, walai tena. Like kama utakufanywa kitu, lazima tu shortcut flani utatumia. Unataka documents zako zitoke mbio mbio nini na nini, lazima ukanje. Unataka nini na nini isukumwe, lazima ukanje. So I feel like Nairobi tume, hiyo ni kitu kama ni kaa kawaida, una get like kwangu I don't know. But ukikuja saa career wise hapo ndio mahali kidogo inaleta kizungu mkutri. Hapo ndio yenyewe inakuja. Bro.
Yes, hapo sasa ukianza kuangalia integrity.
Bro, ukiangalia because unajua saa integrity especially in some industries, you know it's a big deal now. Ukipatikana bro uko ndani.
Actually the reason I raised this ni kuna I think 1 month ago kuna msee pale treasury. Officer. Officer, mayor officer tu inasemekana ana earn 30 to 50,000 a month.
Lakini
alafu all of a sudden bank yake ama hiyo account yake ina run over 10 million. Azim mnapata kuna over 10 million deposit.
Season ni deal. Season ni deal bro.
Kwa sasa hebu nikuulize bro. So actually what I'm asking the audience ni uko ready
to compromise integrity.
That 30,000
for
a month, uko ready to get 30,000 a month. Ama uko ready to get 18 million
in 1 year.
In 1 year.
Bro mimi napiga 1 year bro. Mtanisamehe.
Sawa, unajua integrity pia nini? Kuna venye unaona 18 million labda ni maziwa mrefu, lakini ikikami kukosu, una get? Pia kuna hiyo part. Si ati ni clean, una get?
Of course si clean.
Si clean. Of course so, in case deal iruke pahali,
kitaumana.
Uko ready ku lose 18 million, unapokuwa ready ku lose 18 million na ku lose 18, hiyo 30,000. Amandu, na chengi.
Ama pia, ukose ku lose 18 million uipate na?
Na uipate na usonge.
Na bado na usonge na hiyo salasa. Bado usonge na hiyo salasa na uko.
Bado hapo ndio millennials wako.
Manze.
Millennials. Kiapo. Lakini easy. Unaambia yango siku moja utapewa opportunity. By the way, I
comes
really
once in a lifetime.
That, opportunity comes once in a lifetime.
Bana.
So unaweza pata una hata hiyo chance ili kuikuamoe. Jo most of the politicians ata taja majina walipigwa deal moja ni aje ndio hii
na wakaomba kaka wameenda
na wakaenda kaka wameenda na ni hivyo na ni hivyo familia zao nini
nimekumbuka
nini.
Story man
umenikumbusha.
So sometime back nilikuwa nafanyia kampuni fulani nilikuwa nafanyia kampuni fulani na kampuni ilikuwa inabebanga do this cash in transit business. My guy ilikuwa enzia Westgate. Nakumbuka Westgate.
Westgate kulikuwa na scandal.
Kulikuwa na 2020. Wale terrorism and stuff.
Terrorists walikuja 2013 kasi.
Sikumbuki vizuri.
Westgate.
So,
naweza confirm tu hapo.
Kwa one of the nini, hizi magari za kubeba do, wanaenda anga wakizi feed kwa ATM. Una get. Sijui kwa ushaiona ATM ikilodiwa na macheda. So kuna wale madam I don't know sijui anaitwa ngo aje but kuna madam fulani
Westgate shopping mall shooting it happened 21st September 2013 24th September 2013.
Okay.
I remember kwanza unaona 21st I think ilikuwa Saturday ama Friday ilikuwa weekend hiyo period yote ilikuwa weekend.
Sasa wasema, madam amechoa sasa yendo alikuwa amebeba do au ndo anabebanga wakienda wako na escort ya makaroni na nini.
So wewe so kazi yako sasa
kazi yako sasa ni kuload.
So wewe ndio nikaa uko na passcode ama
passcode pale staff unaenda nini na nini uko na makarao amesimama hapo nje nini.
True.
So madam akiwa ndani nyuma ya ATM bro kikaumana. makarao akasepa.
Wakahepa.
Wakahepa.
Anaexpect
kuko na mse nyuma. Kuko kushafunguliwa nini na nini. Sasa yeye ndio ako ndani, karao ako nje aki. Akimekshua
ako gari. Ako nini eh?
Buda. Madam ameachwa ndani na do. 15 meter.
Load ATM.
Load ATM.
Mhm.
Sijui kama hiyo ndio inakuwa capacity ama but that was.
Hapana, unajua wewe angalia kuna
ama ina depend na vile
ina depend na how busy
the ATM is. Yeah.
Unapata kuna place utapata ka labda let's say ka CBD utapata kuna amount fulani na fidio juu hapa kuna wasi watatoka
wengi kuje, sana
azimtao kutembea hapa kule unaona
sasa. Madam ameachwa na do, makarao akasepa akahepa. Si ameachwa hapo ndani na kimeumana.
Makarao aliepa juu ya nini?
Si sasa kulikuwa na shooting, watasimama hapo nini?
Madam ako ndani.
Kuna shooting nje, si akajifungia huko ndani. Akatulia tulia.
Sema
tu kimungu what not. Aka sasa wale makarao walitoka wakaenda akaingia kwa magari na wakahepa. Na magari zikazieng.
Sasa madam amebaki.
Madam amebaki na do.
Ndani.
Sawa, ndani.
15 mic.
Uda boss. Madam akatoka akamanage kutoka kimungumungu vile makarao alikuwa anajaribu kusafisha rada. Akimungumungu akatoka.
Mhm.
Madam alikuwa na
opportunity. Alitoka na do
kila kitu akiwa ameshikilia.
Aha.
Oski, madam alienda kafanda mata.
Na hiyo do. Bombo.
Wallahi tena. Unadhani nilikuwa nimeshika kichwa. Na uski, hii do first of all kwanza inakuanga insured. So hata kilost, alafu unajua that was a big deal. So ilikuwa inajulikana worldwide like it's a big deal. So it was a terrorist attack. Madam, ndio sasa unasikianga kuna watu wana integrity. Mimi hata nilikuwa acha piece story nilikuwa natetemeka bro. Nikiimagine ningeingia kwa hao na 15 meter. Jioni hapo uko na opportunity ya kukamu seme, by the way, I left the money. I left the money inside the mall. So, ni hawa sake, kama ilisanyo.
Lakini ilisanyo. CCTV, nini?
Nini? Yeah. CCTV, hakuna footage ilipatikana huko ndani, zilikuwa kidogo sana na zilikuwa za super. Kwani ukumbuki?
So,
so
hii ni Westgate attack.
Westgate attack yenyewe, ndani, ikianza, alikuwa ndani.
So, kuna mse, alikuwa na load 15 million.
Exactly. Kwa ATM. Bro.
Alafu shooting zikaanza,
makarao kaepa,
ukabaki na 15 mic.
Lakini kuna sasa hapo makarao alikuwa nakamkuokolea watu ukamanage ukatoka kwa scene. Una get?
Yeye alimanage na akatoka na bag yake ameshika tu.
Na bag yake ameshika.
Wa.
Madam akaenda akashika akatembea mpaka sikumbuki alishika mata ama alipiga simu kwa ofisi. Akasema ni aje, ni nani. Ile do yenye tulikuwa tuloduku kimeumana, niko nayo bado. Buda boss. Yes, ni sawa alisafisha rada nini na nini. Alirudisha do yote. Hakuna hata shilingi ilikuwa imepotea.
15 mic.
15 mic bro, ikiwa kwa bag, ikarudishwa. Dem, the banking yenye walikuwa na wana serve at that time akampatia I don't know 50k
the banker
the company that we were working for akakuja akamwambia
sasa 50k
bro
ile so nenda ku load 15 million then
urudi
then
juu sasa ndio ifanyike
scandal ifanyike tu azidi ama attack ifanyike then ni warudishie 15 million
ni reward
50,000 Unajua hii tukiweka in dollars bro tunasema 150,000 dollars.
Yes. Alirudisha.
Sasa nirudishe mnipe
500 dollars. Yeah.
Bombo clutch.
Alipewa alafu akaongezwa cheo na akaongezwa salary. I don't know with like 20 Gs. So it's the same example. G's. 20 Gs imagine. Afu akapandishwa kacheo fala ufala. Now, do you know what the problem with that is? Udem by the way angeomoka na hiyo do. Unajua hiyo do ungeenda nayo kejani na ucheze chini na useme yenyewe kiliumana nini.
Lakini unajua bro, naweza mfeel juu ya factor ya serial numbers. Unajua every bro, note
hakuna mtu alikuwa ready kuanza kuinvestigate vitu kai hizo
juu Westgate attack
ilikuwa
national terror attack
exactly.
Ilikuwa actually live for so many
worldwide
for 2 or 3 days yeah. Hivi, yeah. Unapata,
so you can imagine what Demas sasa alikanjwa tu chwani bro.
Chwani.
Chwani bro.
Na anarudishia 15 minutes.
Huo Demas alirudi na hiyo dom mpaka ofe bro na akaipeleka.
Hapo sasa ndio we start to question integrity.
Eh bro, utani question bro. Eh Mila, eh bro, mimi nasafisha. Hata kidogo unanipata hosi na waonesha vile Al-Shabaab walinigonga mguu siwezi tembea. Hata kama naenda nipe tu doki hapo niwaambie niache doki. Kula 100 mic, 100k. Bro, weka plaster kwa hii mguu. Sitaki kujua. Inua hata wekelea hivi hang. Sitaki kujua. Bro, mimi niligongo na niliumizwa na hiyo doa iko.
Hapo ujipigi hata pilipili.
Eh, ujipigi hata pilipili kwa macho nini na ni ujifanye vile uko na madent.
Wow,
eh, hata napata na morio mzee namjenga kavumbao na mwambia niaje nipige ngumi ya macho bro niumie.
Eh, ni situation tricky lakini.
Eh, lakini anyway. Iko tu sawa. Iko tu sawa.
Nisaisha hivyo.
So man, it's been just another pod manze.
Just another pod midweek episode. Tutakuwa naita midweek episode.
Tuko episode 4. Thanks for our listeners by the way. Shout out to anybody who's listening to us on Spotify. Bana
tumepata bana more plays than
yeah,
you expected
than you expected
and we thank you from the bottom of our hearts
manze, tushikilieni hivyo
bana, imekuwa real
yeah.
Eh, mimi atasikua miss ya bini bali unajua bali tukia bro kidogo inside tu kidogo tu tukianza hii pod we are expecting labda 20 plays a week
yeah for sure for sure
as in labda ni ile kushare na bestie ameshare na bestie
yeah.
So let's say tumeshare kwa 10 people.
Uh-huh.
Wa share kwa another
20
person. Another person as in the 10 people wa share
to another
individually
10.
Kwa yeah. Another 10.
Yeah.
So tuko na 20 plays.
Yeah.
Eh hey, bana tuko overwhelmed.
Tuko overwhelmed sana baby. We are really grateful.
And man. Na pia si pia pande yetu tunatia bidii.
Tunatia bidii. Lazima tunawapatia hizi.
We love you guys.
Yeah.
Lakini opinion zenyu pia zinamata lakini pia zimati unajua yeah. So, we still continue
we are on Instagram unaweza to search just another pod. If you have anything that you'd like us to talk about man to DM just DM us
na any opinion yenye tumewa request just yeah. Share pale Spotify iko si ndio
yeah follow
just
us
another pod
yeah
just another pod kuna link
link ya Spotify pale Instagram
just another pod hebu kwanza
just another pod on Spotify or on Instagram utatupata tu
eh utatupata
yeah.
Na hapo kuna link ya Spotify
yeah
but we really appreciate
sana man
nataja wangusha
sana man
yeah.
Tuseme aje sasa tumekafunga man
tunangoja saa long episode ya end week
yeah.
end week yeah,
for sure.
Pole tu taratibu kidogo kiasi
mdogo mdogo
lakini tunawapenda sana asanteni kwa every support you make
yeah
every share
every like
every comment every like
we appreciate
man tunawapenda sana appreciate sana
big
peace
up.
peace out
Peace. Have a lovely what? Have a lovely whenever you listen.
Sasa, unajua tunaambiango Christmas, kuna Christmas, kuna Christmas Eve. Then kuna Christmas, hiyo ni kama Boxing Day after
Christmas.
Kupewa gifts. Yeah, after. Sasa hapo atuko Christmas Eve.
Yeah. Christmas is coming.
Lakini sawa make sure una follow as you know una share unafanya nini una comment we have a backpack
yeah
for one lucky listener
yeah,
one person. Lucky what to say to one lucky listener
yeah.
Anyone to where on as a partner
for sure
one backpack from our friend backpack
as a gift
yeah
for sure
so it's been real peace
out
love you guys.